www.musicblog.co.
Arwen Ashaniwan.
Hangin na na.
Yan.
Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Kupa swag in the building.
Yeah, baby, na day two. Even Monday, that one be big. Up on my name, quad. Abalo party, when kushe. Yeah, baby, na day two. Even Monday, that one be big. Up on my name, quad. Abalo party, when kushe.
Mchaku, 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 mchaku,
mchaku, mchaku,
Mwana kwa teko te washa Meno patule onse Oh my baby Iwe nene twalite mwa Nankuba landi, nankuba ponte Iwe nene pata komanda Vila sa watu bikine pamo Teti, tupatukane Teti, patuchinge Talupa boyasu Bale yoko
Yulia baby na letu Iwe mwandi tewa mbujuke Apa no maine ni mkwate Abalo kwate wenkushe Yulia baby na letu Iwe mwandi tewa mbujuke Apa no maine ni mkwate Abalo kwate wenkushe
Mchaku, 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 mchaku,
mchaku, mchaku, mchaku, mchaku, mchaku, mchaku, mchaku, mchaku,
Ushi wakukota na ye Yari ya matezi tuwaledi ya fiolu mandanga Wa musango wa chishinka muntu wangitie na ye Galiba mbia poni nshikare babanda Beautiful kelo mweba fiashi nebo narisanga Tamwaishi bafena fintu nebo kampanga Fio kampanga kurine wakarikanga Nkaye mpanga kalireka na shokwanga Nikana mayo kapu sana kulibonsi Palaka nebo kuna fumia shili shonsi Konso kukeshibisha kulibonsi Konsa masaid gelo kusha pansi Yela
Yulia baby na letu Iwe mwandi tewa mbujuke Apa no maine ni mkwate Abalo kwate wenkushe Yulia baby na letu Iwe mwandi tewa mbujuke Apa no maine ni mkwate Abalo kwate wenkushe
Mchaku, 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 mchaku,
mchaku, mchaku, mchaku, mchaku, mchaku
Tupaka na kukota Tabai shiba patari pantu na kusokota Wembeka yandi weka na kashinga kakota Paka febe shibe pari webo na dikokota
Chari bobo kata mpena don't send into wanji kata Milky plastic bata iwe na nebo gelo Wachi kata don't send nero Inga pita pine nepo ta ipita nepo ta ipito Wana nebo into wanji kata
Yulia baby na letu Iwe mwandi tewa mbutweke Apa no maine ni mkwate Abalo kwate wenkushe Yulia baby na letu Iwe mwandi tewa mbutweke Apa no maine ni mkwate Abalo kwate wenkushe
Mchaku, 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 mchaku,
mchaku, mchaku, mchaku, mchaku,
Zambian Music Blog.co.